Uganda olwaleero ekuzizza olunaku lw'abasira wakati mu kwegendereza ekirwadde kya Ebola. Emikolo gibadde ku ngy'obukulembeze bw'eggwanga e Nakasero oba giyite State House. Era pulezidenti w'eggwanga lino Yoweri Kaguta Museveni yakulembeddemu omukolo guno ne baminisita ab'enjawulo, abakulembeze b'amadiini ne bannazirwanako ab'enjawulo. Mu myaka esatu egiyise, Uganda olunaku olwaleero lwesookedde ddala okukuza olunaku luno olw'omulundi ogw'asatu mu omusanvu mu ngeri y'obwa sayansi. Ssentebe w'abannazirwanako mu ggwanga yakigundu Kabandwa annyonnyodde omugaso gw'olunaku luno eri abazirwanako mu ggwanga lino.
Abamanyi jojje Uganda tugamba nti nedda olw'ensonga zino manga ku mukolo nga guno gwe tujjukanyiza gye twava we tuli ne we tulaga era we tujjukirira n'omuwendo bannaffe gwe baawaayo okununula Uganda. Kwe tosobola kujjukira byaliwo nga mwenda ng'olunaku tolukuzizza. Era ng'omubala gw'olunaku luno bwe gugamba protecting the gains, tosobola protecting the gains nga twagaininga independence nga tujja jijaguza. Vikitoledde nga 26 January ng'ogamba nti nze sijja kujaguza mukolo ogwo, nga it was one of our gains. Era n'olunaku luno olwa Heroes Day era tuteko okulujaguza, tubadde tusaba tugende maaso nga tulujaguza. Katwakava mu lutalo tuzze tujaguze ennaku ezo. Ebyenfuna byaffe nga bibi nnyo, GDP ng'otugamba eri mu buwumbi buna, bino babitugamba bugambi. Ate bulijjo otugamba nti ebyenfuna bya Uganda bikuze era ekyagi kijjudde.
Pulezidenti w'eggwanga lino Yoweri Kaguta Museveni ng'ali ku mukolo guno ayise abakulembeze abannazirwanako okubalirira mu nsimbi obuwumbi 2,300 mwaka mu ez'okuwa abazirwanako okwetoola eggwanga lino. Kino nno kyesigamiziddwa ku lukiiko olw'omwaka gwa 2009 olwali wakati wa pulezidenti w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni n'abakulembeze ababazirwanako mu ggwanga mwe bwateeseza okuwa obukadde 5,500 eri buli muntu yenna yakwata emmondo okulwana mu lutalo nga ne bakyala baabwe baliko. Museveni atendereza abakuba emmondo olw'ettoffaali lye baateeka ku ggwanga lino nga balwana okusobola okukyusa eggwanga lino.
I told Saleh, first give seedlings to the families of the veterans. So ko owereze amaka g'abalwanyi seedlings z'emmwanyi z'ebibala ebyamagana, first give the veterans. And he spent like a year or two doing that. So I said, abazirwanako obamazi nti mbamazi obatuseko wona nti mbatuseko. Okay, kale oba obaze kutuka ku abazirwanako nawe gabira abalala. This is how I did it. So I will get Saleh's list. Saleh should be in that meeting with his list. Naye ffe Abaganda tulina engero zaffe, ffe Abaganda b'omu Lukoola. Ekitata buyima tekimala konti wadde ebyo byonna bibaddewo Katonda kyatulese wano. So we are going to have a meeting and find out what happened to all this money. The 231 billion does not include the seedlings of Operation Wealth Creation. That's separate now. Kati akasikano kabando kayogereko tibandi genziyo kubanga betwasoka abamaba abazirwana ko tibalina taka. Okay, what a man in Atakane name wafuna akasimo. Gendo kwenye bilala, the kasimo was in cash.